kuonyesha kisogo. Mchezo rambo, vile takuonyesha mambo. Changanya karafu, bilo nakata kiuno. Nipe kwa deni, talipa corona ikisha. Oh yeah, yeah.
Fire, fire, fire.
Katatakana katawaya.
Fire, fire.
Toto vile una digiri, beautiful nta kukula kama bigiji. Maji kwenye flow tatani Mississippi, oh, utatani Mississippi.
Oh my god, fire shia pan. Swing that body, shaky shaky girl. Take it down low, tip on your toe. Pretty little baby, me can't let go.
Fire, fire, fire.
Katatakana katawaya.
Fire, fire.
Watoto wa kila mesimama tulia ukalie ukila banana. Lasipo utanyongo uanguke wapita njia watakucheka hiha.